station. Yanda na mulimba tu yanda mami gukala bantu mbotu bumi tu amfana tulabu boya bumi bulumbu kuchulwa lelege mbandu.
Back.